I wish I could be an angel. Yeah. I would stalk you Monday to Sunday, every day. I wish I had dreams to fly. I would fly and take you far away. Yeah, I'm done. Mazenyaka nankwe kumba Omukwano chatu tonera Newewe waza waza Wero mbala nokiriza Gwagala, deliva yabalala Ibe kuwa mchibira Voto nyera, nompo nyengala mata Abamu baga basukari Balala kachumbali Gabo Vandozi. I will never be a player. I will never cheat on you. Gabo Mimbula. Gamba Mimbula. Mimbula. Gabo Mimbula. Gamba. Pima pima, zina waya kwenkana Tila vikabali wakufana na wafa Uli maso tala, uya kange tala Mzikiza, wamuli zize tala Wagalo chile chilala, ngoline tunula, ngoline tukula Kwanu kema tala Avalala faji vya kuya Osubula atelia kula Nivya losi mitanga Mimbula Mimbula Nivyo kugamba Mimbula Mimbula Mimbula
Tenga kwa gara njyo
Mimbula
Tenga kwa gara mama
Mimbula
No, yeah. Mm-mm.